Nadu.
S-U-N-E-K-A.
Ujumi. Wale watatu, wale vicho tatu. Wale watatu, wale suru tatu. Wale watatu, wale vicho mbaya. Wale watatu, wale vicho mbaya. Wale watatu, wale vicho tatu. Wale watatu, wale suru tatu. Wale watatu, wale vicho mbaya. Wale watatu, wale vicho mbaya.
Kale karapa kamze.
Oyo yo yo.
Kale karapa kamze.
Kamze.
Kale karapa kamze. Kale karapa kamze.
Kalikam kwa stage na vya tubi Kanadi isu mtaji atuka toy Tunadai tukesho si ndio kusema Katujua hivo katakuwa na ishima
Katadu Katati
Vitisho baridi si atupeni Tukishika mike tunajua mtaepa Tusi ni wanomu yani gori Tunatema mistari kama ride Tunatesa ukukule mta Baulize wao sumtatu nini
Wale watatu wale vicho tatu Wale watatu wale sumu tatu Wale watatu wale vicho mbaya Wale watatu wale vicho mbaya Wale watatu wale vicho tatu Wale watatu wale sumu tatu Wale watatu wale vicho mbaya Wale watatu wale vicho mbaya
Sipendi ujinga, sipendi kuringa Araka, araka, haina baraka Zao zikishuka, zetu zinapanda Ah, uwa
Isha waka
Ah, uwa
Isha waka
Azidi, azidi
Tatu.
Azidi, azidi
Tatu.
Ndiyo, wacha ni wape mutasavi Ndiyo, sugonga vicho vya babi Ndiyo, tuna wapa burudani Ni ukweli, si uvumi mtaani Kwa mfano mara o, walimu wamegoma Mara o, shule zimechomwa Mara o, sumtato menyamaza Hakuna maze, kolende Sumtato zenyamaza utakatika kuliko yule rapatingiza mabega kiuno
Wale watatu, wale vicho tatu Wale watatu wale sumu tatu Wale watatu wale vicho mbaya Wale watatu wale vicho mbaya Wale watatu wale vicho tatu Wale watatu wale sumu tatu Wale watatu wale vicho mbaya Wale watatu wale vicho mbaya
Tatu ni bora Tunapukuza ni bora Tunyakisha kama hora Kama uamini uriza Bora tumupi na dora
hey.
Tunacheza madiki digida
Vicho tatu, wale watatu, wale sumu tatu Wale watatu, wale vicho mbaya Wale watatu, wale vicho mbaya Wale watatu, wale vicho tatu Wale watatu, wale sumu tatu Wale watatu, wale vicho mbaya Wale watatu, wale vicho mbaya Wale watatu, wale vicho tatu Wale watatu, wale sumu tatu Wale watatu, wale vicho mbaya Wale watatu, wale vicho mbaya Wale watatu, wale vicho tatu Wale watatu, wale sumu tatu Wale watatu, wale vicho mbaya Wale watatu, wale vicho mbaya
Tunacheza madiki digida Tunacheza mabungo bungo ba Tunacheza machuku chukucha
Matiki tikita, matakatakata